Pono kia whakawhiti atu ki te kaupapa kōrero o te wā. Ai nana hitu ai te pōwhiri mō ngā kai kaunihira hou o te whanganui ātara, te koromatua hou anō hoki a Tory whānau ki te marae o Pipitea. Hono hei whakawhānui ake I tēnei kaupapa kia whakawhiti atu ki a te tātai heke o te kaunihira o Pōneke ki a Karepawō. Tēnā koe.
Tēnā koe tēne o te rae e te iwi e o karongo mai nei, tēnā tātou.
A tuatahi ake e karepa I heaha te hirahiratanga o tēnei kaupapa I tū I nanahi?
Mōpū ake tuaene, hei uri no te maunga tito ea, no te ate awa tonu. He rā tino whakaireira I eke rā te rā. Ki ngā wawata I wawatahia o tāua tipuna, mō te ruarau tau ki mua I tēnei rā. He tuatahi tanga tēnei, kua tū te wā tuku I te mana ki te koromatua o tira ki ngā kai kanihira. Ki roto I te poho te whare, ākoa e hea ke ngā tau e noho ana te Māori ki Pōneke nei, o tira e noho ana tō tātou marae ki ngā whenua taurikura o te whanganui atara nei. Koi nei te wā tuatahi kua tū ki roto I a mātou o te atiawa o Pipitea. Ko tahi rau rima takau tau te kaunihira okawa nei e orana engari kāre anō kia peka mai rā kia mātou o te atiawa. Nō reira, I runga anō I tēnā e mana nui tō te rā I au tāia rā te rā.
Ai, a koe kōrero ana mo te mana nui o te rā. Ai, pēhia te wairua o te ātiawa I te tāinga atu o ngā kai kaunihira hou o te koromatua hou anō hoki.
Aua kumara nei tēnei, engari mōku ake ki te au I te hōnore nui. I runga anō I ngā pokohiwi o te iwi. Kaua o te atiawa anake, engari I a Taranaki whānui, I a Ngāti Toa. I a Ngāti Pōneke hoki, I whakakotahi mai rā rātou ki a rātou. Kia kite atu I te iwi e whakaeke mai ana. I runga I tēnei au hau. Ka ki atu e au hou I te mea, hare I te mea he pōhiri noiho tēnei a I te kaunihira ki roto I te whare. Engari, he pōhiri, he tuku anōra I te wero ki tēnei kaunihira. Kia piki mai rā ki te waka kua roa nei te Māori e wawata ana. Piki mai rā ki runga anō I ngā hiehi o te mana whenua o te iwi o te Māori. Piki mai rā I runga I era wero nui kua roa nei e noho ana ki ngā whenua nei. Ko ia te pāinga I kite au I e rāhuatanga, I taurā te wairua katoa ki runga I te kaupapa te rā.
E mō ngā tau e heke mai ana mō ngā tau mo te tau e tū mai nei. E pehea nei te hononga ki a te ātiawa ki a Ngāti Toa anō hoki. Ka whai wāhi rātou ki te kaunihira o Pōneke I e nei tau hei e heke mai ana?
Ai. Nō reira, ko te koromatua no Taranaki maunga tonu. Nō reira, kāre e kore ka whai wāhi a te atiawa Taranaki ki ngā take nui ka tū mai ki roto I te toru tau e tū mai nei. Kā rua ko te tuatahi tēnei o te wāri Māori, nō reira, ko Nikau, no Ngāti Toa, ko uru I te tūru o te whanganui atara. Nō reira, kā re kore ka whai hua te iwi I tēnā rangatira. Haunga ko ēna, he rū anō ngā tūru mō te atiawa mō Taranaki whānui, mō Ngāti Toa hoki ana ko Hauran Hohaia, hei māngai mō Taranaki, Quillis Kelly, hei māngai mō Ngāti Toa rangatira. Nō reira, toko whāratau nō te iwi tonu e noho ana ki te tepu mana nui nei, ana kāre e kore ka whai hua e era nohonga ki te turu hei roto I e nei tau e tū mai nei. Kaua mo te iwi anake, mohi o tāua, ko tā te iwi nei, he mana ki I ngā rā waho. Te nuinga o ngai Māori e noho noho ana ki ngā reke reke o ngā pai maunga nei I Pōneke, no iwi ke atu. Nō reira he haipapa nui ki runga anō I te mana whenua kia mana ki paira I ērā ko tai mai nei ki Pōneke me ona au tae anei.
Kore, kore, he nui ngā hua kā puta. Hono, e kuarongo koe e tehi kaupapa e whai anei e rātou i tenei wā. Hea hanga kōrero e hurihare ana mo te anamata o te kaunihera?
I rongo rā i te kōrero tuatahi a te koromata i a Tauri, ko ngā aronga matua me ki hei roto i tēnei toru tau ko ngā ahuatanga ki te whare a tēna nō reira ko ngā whare pāpouri, ko ngā whare tuatahi mō e tai whānau e rā whare katoa he aronga nui tēnā karua ko te tai ao, ko te whenua anā ko te wai e nui nei tātou i a te rā. Ko ngā wai tukukiri, ko ngā awa, ko ngā moana e rā mea katoa o te tai ao. I rongo hoki tātou i te whakahoki ngā mau o te kiwi ki roto i te whanganui atara. Mua tatara i te krihi me te tū mai nei e ai ki te kōrero. Nō reira, ko te tai ao me ona whānuitanga. Ka mutu i puta hoki i āia te whakaaro ki āro atu ki tō tātou reo rangatira, ki te ahure reo Māori. Kia matua mōhio ai te iwi, anei a pōneke me ona katoa, ko te taone matua tēnei o Aotearoa. Me mea ka tai mai koe, me mea matua mōhio koe, anā kua tai mai koe ki Aotearoa, me tōna reo, me tōna ahurea taketake nei. Anā koe nā e tai kōrero i puta i aia ina nahini.
Karawe hoki tērā. E mo te hunga kaore anō kia tai atu ki te tehi hui pērāra. I pēhea ngā whakaritenga i te mea herereke, ka pōwhiritia te manuhiri kātahi ka aha?
Ai, te kona e tai wāhanga i heke mai rā i te ahuatanga o te kuini, o te kingi, o Ingarangi, ne? Nō rei, ko te mais tēnā, ko te... ngā mētara ka mau ki tāna kaki ko ērā ahuatanga katoa ka tuku hei whakātu i te mana nui kei aia. Engari, ko te pāi ngāke rai ki te hoki mātou i te tikanga Māori i roto i te rā ahuatanga. Nō reira, ko tā te iwi nei he tuku i te raukura, hei tohu i te manoa nui e hoa atu ana ki te koromatua. O tira i tuku anō hoki te hoi. Hei whakātu kei te waka kotahi tātou. He waka eke noa tēnei no re reira, tikanga era, ka tuku atu. Ka mutu era, kariru te mana i te koromatua, mana ona kai kaunihera e whakamana. Kia tū mai, ka tū mai rātou ki te oāti, ai, ka whakapono ki tā ana e mahi nei. Mutu ana era, he paku kōrero tā te koromatua. Hei whakātu ki te iwi anei oku hihia, anei ngā koronga mo te tau e tū mai nei. Mutu ana era he kai, he wānanga, he whanaunga tanga te mahi.
E mihi ana i e rā whakamahu ki au. E te tūngane he aha, nā runga i te mōhio he nui ngā mahi kei mua tonu i tō aroa. Rono reira, he aha ngā kaupapa kei te pane i tō rārangi mahi i tēnei wā?
Ko era tonu i katai anoa au kua tukuna ki a koe tue ene, ko era mea tonu, ko tō e ngā nei he te tiro. Pehea tātou e whakatutuki era wawa tō te kaikauni era hau nei. Nō reira, e wipu ana te hoiho, nau mai e ngā hua.
Karawe, e mihi atu ana ki a koe karepa i tō kaha ki te whakawhānui ake i tēnei kaupapa. Hei whakarongotanga mā tātou, tēnā koe.
Tēnā koe tau. Car show. Everybody come looking real.